Antwak, dance to the beat. Ukitaka kubadika, come nikusho. Ukitaka kuhetika, come nikusho. Dance, dance, dance to the beat. Dance, dance, dance to the beat. Ukitaka kubadika, come nikusho. Ukitaka kuhetika, come nikusho. Dance, dance, dance to the beat. Dance, dance, dance to the beat. Mike mikononi asimama juka buduki sauti mdomoni bona hubajuki mawazo kichwani kwani atishiki sukamtu jilushia kisha tukatichi kabla speaker kwenye drums ipasuki huku watu watucheki kisha wote wastuke kama ni kucheka sinu wacheke kiasi lakini mawazo lazima ishe bila wasi gawa kuna mwalimu wa kutupa maxi wacha wabonge usiku watalala chana ikifika hata wakibonga sote tutakula bila shakata wakija hawazitawala kwani tuishi madikte kwani tuishi madikte kitaka kugatika kam nikusho kitaka kuhetika kam nikusho dance 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 to the beat dance 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 to the beat kitaka kugatika kam nikusho kitaka kuhetika kam nikusho dance 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 to the beat dance 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 to the beat maisha mepesi yagekwa kuwa magumu lakini nasema ni asante kwa walionifahamu na kunipa support kichwani ni elimu kipaji ni hiki kutabua ni tabu tangu panya mdogo nilifahamu vitabu igawa nilishavua kwa tabu jamaa ukipeana shiwezi nyamaza wacha tandaza maneno juu ya meza jiti weka biti nami nitupe mistari kibao wacha madenkota wajilushe kisha nasi machali sota tuinushe basi mafans wacha sota tubajuke mpaka jasho kota tumwalike akili si nywele bali akili ni mali kitaka kukatika kitaka kuhetika kam nikusho dance 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 to the beat dance 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 to the beat kitaka kukatika kam nikusho kitaka kuhetika kam nikusho dance 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 to the beat dance 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 to the beat.